alan sapo e jeenay lewru mars hitaande 2023 sakraabe kedibe to modon hedaade hejuji amen di linde mangal mudum fu min calmini on bismillah modon hedaade actuelle amen nyaloma hande o mi wondi do Oumar Waygal Oumar hon nyallirda
ben selli basu fuada sise
Waygal on jogada sakraabe amen le sembe kabaruji
e jaara nokku no detter kita holi tawel so arande sukabe an demanno ton sanne wattu jonaabe jogi tid allahji mawdi sabde sukabe joppi demal ko heema fu nayri ki bangal damaaje gonde tonde do sukabe jangata jande do wori leedi meedi ndi holi taw wiyande yurku yurkuji kewdi mata ton wattu joni o kabaru ko nayri bangal birki sembe cel e ngaran halde nyaloma soppo dido bo fiugo ligge en leedi meedi ndi
Waygal holti dum jonne sembe kabaruji di ko nawr bangal demal fa hunchana hore ngure yimbe be region kita o ka yar tiagal le mudum ha duubi jon
a wofo fe ali sisi wama ko hewe sukabe fu jarande damaje gonde tonde be joppi demal fe wattu jono dum lati sababu du so arande kita yo nokko andirado ko nayri bangal demal wattu jono be bihi dum wana non dum wori sabite ko hewe mabbe nayrto bangal damaide wobbe du jaran le leedi rumde europe de fa kebe famtare kedden mamadou samase ko sitan sidi be
inde ngalure tigaje totama kita sabi yirwer demal gaje lenuko wakal jono kay wana fi non dum wurre wana tan tigaje nyamriji kiwdi ngirudi non non den hande famdi remede e wi jamara de yo sabi wita wita jokolbe be
dem sen sukabe am fu witti homo gollata so sukabe wala le o torrame woni nukuje to kangi ittete ana hani uddede watti nungu yalla homo fu wirfito ya suud bab mudun ya halimiya aran non to menen gakkita hune fuku wilma ana waji ude bangal nyamri nannan mudun sabe firgon sukabe fe hune me wala kasin
wita wita latudo jati wembere fedde sukabe kita goto e horobe ndodo fedde modibo bokum holti wiide yo ala hali sambino jati raf nyamduji
attan jamam kedde dole gallon heewa sanne beedo wawa remde geseden fa heba nyamiri ko wonta galle de le hitane dum ko sabi hande medde mata lafi nyamiri le nukkuja amende
fude musa jakti heba dum su yotamani gila kita
waygalo jande do dore mo nodirta faculté des lettres des langues et des sciences du langage lugawol ngadangol tongol ko holti wiide sukab jangobe heewbe gombe tombe kay wala e wisariya
a wofo e fi ali sisi dido kabaruji ndokama le yontere jabbinonde be koliti don suka windabe ton hitane 2020 yottade 2021 sa jebe do suka sa fecci be le teme dero fa tan ko buri chapande nayon be bindiki ton tawene kalisiji muden njobaka dum wono ko noddete frais d'inscription ko ali sisi wattu jono lugay dan gonte wadde do hen be bihi don gollobi dido golleji nabete yeso sariya fa kebe fam tar fa hande kedden mamadou samase ko sitan city be
ko badi feccere suka be lukuyi faculté lettre langue science langage kani wirfade do windugol inde mabbe du kuteji nambaraji kewdi matadi le kabar mudum hunde ne torrisane kanko professeur Mohamed Minkaylu mawdo janginobe ndedo janginira jande dure
himbe ognaji temel jeddon dossierji mu en tan wonko me yi ko hollita le nokku amendo sugabe jangobe lekkol ognaji joon en temdere en noga e jeddon wonko inde mabbe winna tabe wala talki du wonko hewtandan ognaji sappo jeddon sugabe jangobe lekkol en ko yobi le no sul lekkol be wala talki
lengul cilul rendez-vous horgol holitingol bopiji yogaji service lulirdo scolarité e kanye yimbele yogabe fedde am ngoni sapirabe juude yusuf simaga yo horajo fedde am flsl o yeddali fi kabar mudu kanon o wajimbini yo dallaji holite
fedde am ne watte koyde mu e windugo inde be sugabe jangobe l'école nedde fu andu kanyin windi inde mun jungo yimbe am ana way warda kala dun sabi hannen mena yimbe am inde am ana boni fa wala sedan
ngul do horgol wadata dun no do gede hiddide jangnirande arribe hokkita yoral dun no kala mu tawa ele o do njibu golle neldete sariya
do nawta e yawtere amme minimag yawtere amme minimag nyalom hande o min kalam hala dawle gunduda habbede fewde lewru ramadan du waygal
a wofo fi ali sisi miccitede wiide so bami fa lewru ramadan du attikile ngalure bamako ne kanye ngaluji keddid leeleti meedi dewle de ngatte ko nayri bangal bamara be faabe nayro bangal yaade defoyde cuudi mabbe dibe jahabe kawray tonto e lewru korka kambe sukabe jokolbe wadobe de do dewle be homo fu hali wattu jono ko woni hakkile mudun fa kebe famtar kebe mamadou samase ko e sitan city be
honno hitande fuf e badade lewru korka malin kobe hewbe amma aniya hursinde yogabe be do yombebe be ceyibe sanne holti wiide yusabi be mbawa hinnaade no haniri ndudo lewru barkindu
le patta kon korkaru dewle ko hew ana wade do ana faabo be rewbe hursnaabe yaha defiya to suudu wobbe mu en
so bangal nafaka kurtungoje badade lewru korka goto fofu no famiri so won holti be ko hewi dido kurtungoji di ngala battane e wi wobbe kay dido kurtungoji di buitan sanne fijoji
le patta kon korkaru lewle kewde ana waɗe gawko he e majje ana bona caggan waɗ won dewgon ana moƴƴi ana fanɗna semme pijirre le nokkuji meɗen
amma sawdemi barata bulula
ele oɗo alhaali hoñotoɓe hewɓe ka hultiwide ko ɓuuri yo tafon yimɓe tewta andodirde fadde mabɓe haɓɓude dewgal
waygalol ñalawma hannde o ka min gara min kala haala hunde ko wondi heɓɓude semme le leydi amen
a wofati Ali Sisi hono andanɓe beme annde ɗe sa ngabbi toon a tawno hono waɗoɓe koye muɗum e ngallunkoɓe sanne ɓe wakkati fa yiyana eɓe kolla deyɗi mabɓe toon yogaɓe antoone du kolla terɗe muɗum yogaɓe antoone du so ɓami fa jibini cukalel pamarel ngel jaati ɓe kolloyta le beme annde ɗe yo ɗum hunde andande sanne wattu joni le beme annde to andanɓe kabaru fina tawaji kay kolli tiwi ɗum gasata fi honno fina tawa andira le leydi meɗen ndi fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Sama Sy koye sitansidiɓe
ɗu yo hollitunde parti heɓa yeggita o watte nawɗo ndi wona haalaji yogaji ɗi indiraɓe holliti wattineɓe yetta photo ji do beme ande ɗe ga yogaɓe ɗo holliti mi yiɗgon photo ɓiɗɗo limaɗo do beme ande ɗe wala hunde lobbere le nesum en ka ele fina tawa leydi men ndi
enen ele leydi nder e muɗum finatawaji amen jaɓanta fi kulentiriji yogaji min kay saabi tan parti mi yeggita ɗiɗo wattuji ha mila ko am anɗon yo kabaru mo yimɓele yogaɓe en jiiɗa yo kabaru sambino sato kiram
neɗɗo goto anduno kabaru finatawa nodirtaɗo Fode Moussa Sidibé kanko holliti wi ɗi golleji ana bonna dima ko debbo saabu sa waɗɗi kulleji do beme ande ana wawi hude torraji caggal muɗum
yo wattu tiɗɗo sanne saabu muɗum jaati rewɓe fa wattu moɓe jiɓinta jaɓata fe wiide yo hamili en hamilaku hana fe latare hunde fijirde saabi sa salay ɗum tan a noddan bona e maɗa banggue goɗɗo ɗum yo hononi raffitedde ngal fewde e yimɓe andon cukalel keccel yo koɗɗo noon wonande abbi ko ini ko e goto foof ɓe gana fe ko fijirde
caggal muɗum kanko neɗɗo andude kabaru fina tawa ana tewtere indiraɓe tinno heeɓa haqqille nde waɗgon ɗi golleji
waygal wala fuu no mi mbawi haalirde haala keela tawi mi kaala e haala kanko keela bala
non wori Ali Sisi oɗo noddirteɗo keela bala yomo jeelijo mo andaɗo sanne du ko nayri banggal fina tawa le oɗo nokku hollitan weddu o neɗɗo dariniɗo toon ko nayri banggal fina tawa eko nandi e muɗum fa keɓen famtade keɓɗen kanko noddirteɗo Seydou Diaba te o ɓurɗo anditirede yaaba yomo jeelijo to keela taw komo sifino oɗo gorko wurruno toon
keela bala koye keela
bala Diaba te woni inde hakkika oɗo lollirɗo keela bala o bambaɗo mawɗo won dursuɗo ɗon sanne al urana yo dokke Allah darande wambayɓe na mawni noon sanne e wakkati makko faaba makko e oɗo daraja o na mawni sanne o laatike dewrintino o timmini ɗum no basiji kewɗi ɗum walda e darande makko le haɓɓugol dewle e hunande muɗum ndenno holdini tan yo neɗɗo daraniɗo ɗon sanne kala ko woni kabaru jama o siramudi jaɓate andaɗo sanne banggal fina tawa yo sakkika makko debbo
matci wiccemɓe final coupe du Mali ana wondi jokkitade to alam sappo e jeena lewru mars mum
a wofoy fe Ali Sisi le oɗo wattu ɗum woni fedde neɗɗo noddirte 11 créateur de ñaarila waran hawrite AS Alençon nokku noddirteɗo stade Moussa Djikite le on ɗo wattu fo ɓe kolliti wiide matci kanɗo wadde hakkude Bourou Massa Real kañe COB wiyama ɗum bortinama
ñalawma sappo e ɗiɗo ɓayerde championnat national de ligue 1 o ɗum waran fuɗɗude yontere warorde
non wori Sisi hollitinde Joly Ba Assé waran hawrite AS Police IS Kita waran hawrite e Black Star Isfas Bamako waran fiida e foot elite ɗiɗo maccigaji fof warana fiya wakkati goto ka IS Bougouni Kagne e AS Bakary Diagne garan kawrita wakkati sappo e jeɗɗiyamde so ƴaɓɓirima silimaji capantati
waygala ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗo hannde ɗum
ɗo gartina haddude kabaruji ɗi kikiɗa nde joti sukaɓe jokolɓe kala ɗo mbawi tawede le mali fo e maggal muɗum e mbiya fadi ɓe jaafi ino konna andirɗenno ɗo e seeɗa yewtere meɗe noddirten touso garande ana wara so lanɗo jaaɓi